Yeah. Yeah. Okay. Here he. Kira bomga vese bos wovari he. Kira bomga shuse kova dance wovari jamye he. Kira bomu jere ranya nai fashamba menye. Kusen hungiri chogu kora ichere chere. Ibi hipzara hindu sena hindu kanya nabjo. Mafarangi ya wose the fast bora na nayo. Nitwit kwa rukon shatse kous mora na nayo. Bibi bjiza changwa bibi binyuramo. Numvise byinshi bona byinshi vuga make. Kukuna sans bomoka ntawe menye bafite ahubwo namenye kari twe tubaho ibyo kuvuga nzi neza ibyomba genera muzani nk'abapimira hepi irasohoka si nk'ubona uyivugaho na mara two months no jezi kabeje gura imizi ki yaranze hit yarabuze bwebwe bwese nkira umwana narakuze doni tushyira amashumi sinzindi ku ishumi basore mwabayizwe muvuga kurusha inkumi ubugambo bwasimbuye ingumi Kuriye nabibonye n'umunwa vuga make byikorere hashe Nsendu uko nshatse vuba cyangwa gake abo bazimu bashe n'ishyari ryabo bafe izo bwebwebwe nigafashe nzumve gake vuga make byikorere hashe Nsendu uko nshatse vuba cyangwa gake abo bazimu bashe n'ishyari ryabo bafe izo bwebwebwe nigafashe nzumve gake
iwanjye imputu z'amaganje ziraturagurika Twiri tujya turyama turacuragura fam Yunzanye hubutani genda kubahuka sana ndiyumva ndi afkansi napfa kugaruka down Iniga ziranyata kanka vunagura imbwa Mbana glock muri warubya nkamenagura impanga Since covid turi broke inzara itera buri mwaka Migi kofi buri season life ihenda kurusha Ndi kuri speed sinkibara uko ntera buri ba Inzoka nyinshi ziri after me bangenda nguruka Fusha nsiziri aya majizi ndeba ari gukina Sijya nyasubiza paka kanaretera kumvuga Fite umutwe ufunze ukomeye nka betozi Madrid Umva tuje nkurusha ubwenge Dina serviri matira, I'm very challenging Kuva chela, leveling a TID Si kuva na achishen, I'm low key Nimi jansi CIDs, I still stick to the plan Life iri IRE, ndazi koba tinya They can never try me If you did me wrong in the past, watch your back Kukonza kukaru chira mbaga, iyo ngoto yawe shasi Nyiri loko tag fam, biroro shikandi chani Kukuburisha forever na homie wanyu nibagu hambi Biroro shikandi chani, kukuburisha forever na homie wanyu nibagu hambi Homie wanyu nibagu hambi
Vuga make, byikorere hashe Nsendu uko nshatse, vuba cyangwa gake Abo bazimu bashe, n'ishyari ryabo bafe Izo bwebwebwe, nigafashe nzumve gake Vuga make, byikorere hashe Nsendu uko nshatse, vuba cyangwa gake Abo bazimu bashe, n'ishyari ryabo bafe Izo bwebwebwe, nigafashe nzumve gake
Kimosima time shit, zivugwa mu gace Mwari byanje gake byisi bihira bake Nandukanye n'abayaye bigira badanje Bahoda ku mbuga bavuga ubusango hashye Kumutazabona isake icumita indi isake Sinzayoboka isi y'abatinganyi ngo nake Umudada w'ikigada dahena ngadamuke Wadaha umwirabura azahoda mu buhake Mu nzira y'amakoro nzafunga boot mace Ariko nje ndabakoboyi dusoze mace Ubu bucakara bwa gucina za Versace Bwadushyize kuri baga tuva ku biharage Zera na the first mujyana dutaho kashe Tuzabikora indi myaka icumi abanzi bashye Game yubaha umukinnyi iyo nawe yiyubashye Turacyafite amaraso ashyushye nk'uko twaje
Vuga make, byikorere hashye Nsendu uko nshatse, vuba cyangwa gake Abo bazimu bashye, n'ishyari ryabo bafe Izo bwebwebwe, nigafashe nzumve gake Vuga make, byikorere hashye Nsendu uko nshatse, vuba cyangwa gake Abo bazimu bashye, n'ishyari ryabo bafe Izo bwebwebwe, nigafashe nzumve gake
Ibyo mvugwaho ni byinshi nta shingiro nta mizi Nkagirwa inama nyinshi nk'aho ibyo ndimo ntabizi Kesha niwe nkingi ya rap mbanye easy Intumbero iracyakurira imigaburira n'izindi Nigga what you thought, kuva kera hose nge nahoze ndi mu kazi cause Niggas want smoke, gino nkotse like a cannibal Niwe ushaka beef, ngedi ntari OG carnival Niwe ushaka future, hari fees kuko ntari so Shaza nk'irya animo, mbabona mu munaniro Broski kuri net avuga ubusa nge mbona ari fo Niggas hella weak, so they tweet, bashaka response Kugira ngo batwike ngo batuke bakore repost Niggas bunch of hoes, n'ibigambo nta support Babona umusaruro, nta nicyo babivugaho Nibifatira imyanzuro, bikundira ibihangiko Nta n'umwe nge mbikorera, basuzugura abahanzi so